إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين أبرونجي أبيبتي وأبكرزة تجينا مماسو نو كن ينورا رسالة اجتبوشي نو اجفوندا اجا إمام النجدي رحمه الله المجدد التميمي محمد بن عبد الوهاب رحمه الله رحمة واسعة اجتبوشي نجيتوا القواعد الأربع إمسين جئينا ebi koro ebi na principles enya iziyambo musilamu kutege eriddini na abiranga musilamu o musilamu sosi musilamu munabiyabu wangwa o mushiriku o musamize atalina mugabo kujjana wakathirum mahum ngaba itilifu obunji abali mumbeera ifanagana ko bwetyo iyadhan billah ngenkofiira teyawukana na mutwe gwe nga ne sigida ku kyenye kweri kitegeeza nti naatwala obudde n'avunnama naye nga ne mu kawunta mulimu akabbo omusingaani bakasenda baguzi nga mane paasa erimu ebirimu ng'afuna ebizibu n'agendako mukyalo empoozi mufuweko ebadde byesibyembo bitagulukuke bannange tebikyatambula nti gendako mukyalo bingi ebyekishiriku abandi batambuliramu wahum yaddauna alislam omwana nga akaabanye ennaku zimu mutwalike wajjajjaawe oyinza okuba ejjali wamu ati yalisiima mutwalike wajjajjaawe genda okakkananga yuuyo 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 maama siifa olagawa agenda lyantonde omwana jajjawa musituleko kamusitulako bwati mbolwasirike yaaki genda kiliniki eryokumpi abasawo bakebere omwana oyo bwoka bwe bumuluma kyekimuluma amma nti jajja abadan erinnya eritumiddwa omwana terisobola kukaabya mwana eyo ntegeera yakishiriku gyewaliggwa omusiraamu allah gwe yasitula n'okutegeera eddiini ya allah subhanahu wataala tekikaabya mwana ekyo togenda mu kyalo nti empewo zikufuweko ebyeso bitagulukuke bikakubeera ku bunkenke gwe omusiraamu n'oyo mbadde baliraanwa abo ku maduuka lwaki oyera ewange oyera emikisa gyange teryayira mikisa albaraka min allah subhanahu wataala fatabaraka allahu ahsan alkhaliqin albaraka min allah kibaita baraka kiva wa allah subhanahu wataala si yeye enfuufu eri mumaaso g'edduuka muliraanwawo gyayira ne mukola olutalo waaki wayeezi mumaaso g'edduuka lyange oyira emikisa abada eyo nkola yakishiriku kuyombanga n'abantu lwaki onva emabega onnonda ebigere ebyakishiriku musiraamu yategeera allah subhanahu wataala allah gwe yasitula ne tawhid ebyonna byonna abitwala nti byabutaliimu nonda ebigere la omusiraamu omutima gwe guli wa allah subhanahu wataala omusiraamu tebimukwatako emmese esaze evaawo eddawa tebimukwatako mpa abaana okusula nga zikaaba tekitegeeza nti erimiya agenda kufa ekyo si kituufu ekyo si kituufu paabaana esobola okukaaba nayo zirina ennaku yaazo amma gwe omuntu kuteeka obunkenke bwo mu biwuka kinnamunyenya kiikyo kibika mukikube kati bwe kiba kizza okubika bwe mukitta olwo n'abeera ngaoli eyafudde naramuka bwabanga dalebadde afudde la kyukambi ukakitambula kireke kino ye risiki ya Allah subhanahu wa ta'ala bwokitta olwokkubojja oba olwokkuluma nga kyotidde ekyo kirala ama olwokukitta nti kibika abadan beera munene mu mutima beera nensikirize y'ekitiibwa ebirowoozo byonna biteeke wa Allah subhanahu wa ta'ala tobiteeka mu njuki njuki yiyo eziwunza mugenyi abadan tokeri esimbye mwongereko ekiwago waliwo agenda okujja enkumbi zeetomedde waliwo bino waliwo biri kamusungusungu alifumbirwawa nga luziisiiye oddaawo mufo kyokgenda okujjanjaba kabootongo nolowooza nti nno waliwo agenda okuwa ssente ebyo nebifaanaganako bwe bityo si bituufu omusiraamu Allah yamusitula omutima gwe guli wa Allah subhanahu wa ta'ala teguli ku biyenje lwaki enjuki zizimbye wano mu kisasi lwaki zizimbye wano mu kisasi noobera bizina ekyo nedda enjuki zizimba mu kisasi zizimba mu muti nezizimba ewantu wonna obusiisi busobola okujja mu bungi ensanafu zisobola okuyita mu lujjaalwo ebyo byonna bisoboka leka kwemalako mirembe n'ebitonde bya Allah subhanahu wa ta'ala akatayi kabadde kantomedde waliwo akasindise waliwo abadde akansindikidde naye bajjajja bakawugudde nedda ebyo byonna biri mu nzikiriza y'abo abataategeera Allah subhanahu wa ta'ala omuntu bwajja n'ayingira mu takisi nga tennajjula n'agituula mu mulyango ng'ate eri wakyaliyo ebifo aba akoze bubi naye tekitegeeza nti agikubye ebisiraani eyo nzikiriza yakishiriku oba atudde mu mulyango oba akedde n'atuula eri bweba yakulwawo okujjula erwawo okujjula ne bw'akeera n'atuula eri mu kasonde wasemba nga yakulwawo okujjula erwawo okujjula bw'oba oli wakufuna bantu mu kkubo bweba yakujjula mangu era ejjula ne bw'agituula mu mulyango mugambo gati gundi weyongereko wali eri wakyaliyo ebifo abantu bafunewo okuyita oyemulungamu nga mutebenkevu nti ono talina akakwate konna na riziki kadhalik abafu abali mu ntaana mu byalo abantu basiyegukira eŋŋendo ne bagenda mu byalo agenda alime ku bijja alime ku ntaana ya kojja Mahmudu alime ku ntaana ya kojja Eriyasa alime ku ntaana ya senga gundi alime ku kina ebyo byonna bannange byabushiriku kulima ku ntaana tekita riziki entegeero ya kishiriku abo abali mu ntaana baafa balomba bwe tolaba nti naawe ogenda kufa bakuteeke mu ntaana ate olaba omuntu ng'ajja okulima ku ntaana yo nti oterizikiye tolaba nti singa obadde olina obusobozi waalituliise n'omusekerera gwe yafanga neyinza okujja nja basonderera nsonderere basonderera nsonderere tewaali agadde okutwala bakujjanjabireko ebweru mu mawanga gali agalina obujjanjabi obw'amaanyi tewaali kyegombye lwaki wafiiraawo ku kyalo lwaki wakomyawo n'ofiira nawaka kitegeeza nti nno obusobozi tebwaliwo kati bw'olaba omuntu ng'asiyaguse ŋŋenda avudde ejjinja azze wamwekawoko alime ku ntaanaayo nti otagulula ebyo ebyesibye ng'olusi n'embeera ye ennungikoko singa gwe gye wafiirako waali tuyise n'oseka singa obadde okirinako obusobozi n'olwekyo nga naffe bwe twewulira olwaliwo nga tetulinimu wadde ettondo ly'otwanyi nga tulomba bulombi naawo bannaffe abaatukulembera okufa bwe batyo bwe baali deeri Allah subhanahu wataala nga nabbi Ibrahima alayhi salatu wassalamu yagamba nti fabitagu inda llahi rizqa wabuduhu washkuru lahu ilayhi turjaun muddeeri Allah subhanahu wataala jemba munoonya riziki mumusinze Allah subhanahu wataala muve mukusinza ebitonde abanga omuntu bwagwa mu mazzi tewali maanyi gamuleeta banoonya bunoonya omuntu oyo ne bamunoonya ku mbalama ne bamunoonya luddawa so si kuleeta mukyala n'abikkula ekifuba n'abaka amabeere mu lujjudde lw'abantu n'atandika okukoola omwana jjayonke ebyo bya kishirika omusiraamu tabeera kitundu ku ebyo Kadhalik umurambo tegusala, umurambo tegusala bagutwara, newe bafuna accident sibwe gubera gubasaze. Wabula nga abalamu abatalimu murambo mubo bafuna accident, kadhalik accident esobola okufunika nga mbadde mutwara maiti. Nkola ya kishiriku ya kufiwa dini ya kafu walila Allah subhanahu wa ta'ala. Ugamba nti nno mufuna maji emoto kesoke egalinyeko njoro mujja kusobola okutuuka obulungi je mugenda. Abange abayizi abagenda ku masomo ne mutuuka leti temukwata ebisubi ne mutandika okubisiba nti muugula bali abali eri oba okweteeka obuntu enkoto bwe bayita bw'omuugula oba obukonzikonzi ne mbukutula kula ne mbuteeka enkoto nti muugula abasomesa baleke kubalaba nobba kubaleeti. Ebyo nna bya bushiriku abebitiibwa abakkiriza, ebyo nna bya bushiriku. Tujje ebigali wansi w'ebitanda bwe tuba twagala okubeera abasiraamu haqqa, tikakkanya kugumya mutwe nzire oba boogera boogere sijja abalongo bange wansi wa kitanda. Ojja kutegeera obwi bwebyo ebiri wansi w'ekitanda ng'omwoyo gukuvuddemu ng'ate gyozze ye wali Allah subhanahu wa ta'ala gwagaana okusinza n'omutongoza igwe nobiranga ebirowoozo byo wabiteeka ku balongo Allah subhanahu wa ta'ala n'omuvaako. Oba nobiranga wakwata abalongo nabo n'oba waako omugabo nobiranga Allah subhanahu wa ta'ala omusaba n'abalongo n'osaba iyadhan billah. Stenseni abebitiibwa abakkiriza teziriimu maanyi baleke kulima nti gyoba ogenda onaabira ebisiraani mustensen tiryasobola kujjako bisiraani ebisiraani tiryasobola kubikujjako la mukyogero kyebakunaaza nga oli muto wadde ekyogo ekyabasamize mbu kyebanaaza abantu nga bakuze. Ebyo byakishiriku siraamu mbeera ng'otunulya stenseni eyo ng'efaanana ng'ebifo ebirala mu nsi, gyetegereze ng'efaananira n'ebifo ebirala mu nsi. Tugenda n'olabiramu mbu ebisiraani bujjako ebisiraani weeyambulula teweetikka byoya bya nseenene kubitwala mu stenseni oba ebisunku by'amagi oba ebikuta by'ebinyeebwa tubitwalayo. Obwo bushiriku tategeera ddiini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kadhalika ejjirikiti mutinga emiti egisigadde, kitooke kyagonja, kitooke ng'ebitooke ebisigadde tibirinaamu wadde otwanyi wadde enkizo. Ebyo nabyo enjogedde ku bigwa butereevu mu aya Nabi Yusufu alayhi salatu wassalam bwe yali n'abasibe mu kkomera n'abagamba ti ya saahibai sijin, abange mmwe basimbe bannange ababiri bwe tuli mu kkomera wano, arubabun mutafarriquna khayrun, obusinzi bw'obusaasaanyi obuyitirivu ddala ddala enteekateeka eyo ennungi. Amillah alwahid alqahar, oba Allah subhanahu wa ta'ala omuyekka bw'atyo omukasi kubeeranga byonna ebibyo obizeri Allah subhanahu wa ta'ala, byonna ebibyo obizewa Allah subhanahu wa ta'ala. Amillah alwahid alqahar. Tubeera abasiraamu twawule Allah subhanahu wa ta'ala kive amaka okubeeranga gayitibwa g'abasiraamu nga galimu essabo. Ekyo kive eri amakaago, kive eri bammemba b'amakaago okubeeranga beyita basiraamu nga balina essabo. Kive ky'amaanyi mu ddiini yaffe ey'obusiraamu. Tekikoma bukomi kubeera kive ekibaswaza wabula ate mu ngeri y'emu kigenda kubateeka mu kaseera akasingira ddala okubeera akabi nga basisinkanye Allah subhanahu wa ta'ala, kubanga agenda bayingiza omuliro tagenda bafulumya muliro ogwo. Kadhalik abasiraamu ku byalo mutunuulire abayita abasiraamu abalina amasabo ng'ekyo kya buswavu kye bakola era kyakuweebula ddiini yammwe ey'ekitiibwa. Munyigire abantu abo, mubategeeze nti kyebakola kikyamu, mubalage ne bajja ne basaala ejjuma ba imaamu, mutunuulire abantu abo n'eriiso ery'okubasaasira, mumanye nti obabuulira amazima ne mbagamba nti bwe mufiira ku mbeera eno muzikiridde okukwe kubasa asiro kwa namadara. So sinti bajja kunyiga, bajja kutuogirako, bajja la, nubira imamu kuchitundu, nubu wanga aliza kumbele fanagana kubetio. Nga shiki tuyagala kumuogirako. Bajje abantu huwa kulembe langa. Nga bagenda mmurido, kwa lifuma obu gerevu, nubu gerevu. Chamutawana nyo, erigwe, Allah guyawa okulembere dini, kuchalecho. Aba family, abali nabaganda bamu abasamize. Mubirebe simbu jibali, mubategeze, tiyembele banajifira kubagenda genda mmurido. Ubugenderevu n'ubugenderevu, Allah bwa ingizo omushiriku omuliro tamujyayo. Obutafaanagana ko Allah bwa ingizo omuliro nga amuyingiza lwa zambi lyonna mazambi agasigadde. Ne Allah bwa ingizo omuliro nga amuyingiza omuliro ogwo lwa mukaafu wali tamujyayo omuliro. Tamujyayo omuliro. Banyinafa abalungi. Ibingi byebalagirira okukola. Mukuume obufumbo. Mumanye nti ebintu ebyo. Tebiko mabukomi kuberanga bigenda kubateeka muliro olukafulira Allah subhanahu wa ta'ala urebe bakuragira lokoro omwani omuli ebikolwa ebyekishiriku ebyekisamize ebiyitirifu byemumanyi wabula atekiteeka n'obufumbo bwo mu mbeera etali emu katondo kassanyu kuba Allah yagamba nti wala yuflihu ssahiru haithu ata. Tiba kulimba antino, ebintu ebyokola, birongosa obufumbo, birongosa amaka, bireeta emirembe, bisika omukwano, n'akamu n'akeddagala. Wabula bikuuma amaka gammwe gajjuddemu obunkenke. Gwe kennyini nnyini togenda kufuna ssanyu okutuusa ng'omutima gwo gujire Allah subhanahu wa ta'ala. Wala yuflihu ssahiru haithu ata, Allah yagamba. Ti omulogo tafuna ssanyu ebbanga lyonna. Tafuna ssanyu n'akamu n'akeddagala. Oina kubeera otya, oina kubeera ng'omutima gugulire Allah subhanahu wa ta'ala. Era singa wadde obwesimbu, singa bonna ababigezezzaako boogera, tebiina kye byabongera okuggyako kubakyankalanyiza maka. Bameka abafiiriddwa obufumbo olw'omusajja okumusiŋŋana n'ebintu ebyo. N'amusibirako. Ng'omwana wattu ebisigadde byonna abadde abikola bulungi. Agenda ogira bw'ati ng'agwa kantu, n'endagira omusawo gye yamuwadde. Naga, oh, mama gundi jangu ndabe. Binate, tata wabana, tandi kugira bwati kwa mwisamu mpi, kugira bwati ngo bufumbo. Obufumbo bweddeo. Kana rijalun, minal insi ya'udhuna birijalin, minal jinni, fazaduhum rahaka. Abantu bava ku Allah, ne batandika okudde ebyama jinni, gabongera mitawana. Gabongera mitawana. Okuna na okutenda bidiri Allah subhanahu wa ta'ala. Kati abalungi abakiriza. Okutenga irakida. Disanyo liyafiku dunia kuno kathalik. Na tusinkanya Allah subhanahu wa ta'ala. Na wei chito tugenda kulabi bigambo. Bia samahatul muft. Al-imamu al-jalil. Al-allama. Abdul Aziz ibn Abdillah ibn Baz. Rahimahullah rahmatal abrar. ورفع الله قدره في العليين وجمعه بالنبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا ومن ينويجتي والله مسيمي يلفو بنا ناتكبنا يلي مسجى مزبي يزبى ماسو نغاليه كونتان لكوا يمياكا موابليه عبيلي عبيلي مقومو نازبى ماسو يفا asembiridde okuyingira emyaka ekyenda oba yali yakagiyingira. Al-Imam Ibn Baz rahimahullah. Allah namugunnumulako ekyengera kya ilmu n'okutegeera eddiini eno. N'abeera mufuti w'eggwanga erya ilimu erimba ulama banene ne bamwegattako nti ali mu maaso kubo mu kutegeera eddiini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Ne bamulonda okubeera mufuti w'eggwanga nga n'obwa muzibe. Talaba. Nenga Allah biyagama antu walakin jaalnaahu nura nahadi bihi man nashau min ibadina wa innaka latahadi ila siratim mustaqim. Allah bilayo gira kuilimu yun yagama kitanga ala. Allah runganyana cho wabasimi mubadube. ba ulama bari ne kitangala cha ilm yufarriquna bihi baina alhaqq walbatil bawu za ikitangala echo wakati wa mazima no bulimba walhuda waddalal burungamu bubuze ne wabiranga hum as'ad an-nas fi dari dunya wa kadhalika fi dari al-akhirah bibatu abasinga abantu bonna okubeera oburungi mubulambu no wesi kadhalik mubulambu wa akhirah kubanga wabira kunsi nga bategeera omutonzi wenseno olutegeera olwenkizo nga bategeera obulamu bw'edduniya eno mu ntegeera ey'enkizo bwe baba sinziza Allah subhanahu wa ta'ala bamusinza mu nsinza ey'enkizo Allah kyava ayita okutya kwabwe Allah n'akuyita khashiya khashiya kyeki kwe kutya Allah ng'omutiira kumanya kubanga omuntu asobola okutya Allah ng'amutiira kubutamanya asobola okutya Allah n'ang'amutiira kubutamanya naati ebunuzubya Allah n'omuliro n'akola ate ebyambyone ng'abikozegwa kutya Allah subhanahu wa ta'ala kubanga okutya kwe tekuzimbiddwa kumanya si khashiya ekyokulabirako ye musajja abeerawo n'akyawa okugatta ku Allah subhanahu wa ta'ala n'akyawa okukafuwalira Allah subhanahu wa ta'ala olukyawa naye nga talina irimu nakuluŋŋamizibwa yeesamba abamanyi n'awuliriza obuvubuka bw'okhawariji obutategeera ddiini ya Allah subhanahu wa ta'ala kakananga bamugambye nti wange omanyi yingira emmotoka eyo tugenda kugijjuzaamu bomu 30 tezigenda kulekawo kyonna wezigenda okutulikira gujiyingira tambula givuge ogiyingize ekizimbe bwe kiti oba olukuŋŋaana bwe ruti oba ekifo bwe kiti ogenda kuyingira ejja n'obirwamu ne bannabbi ne basiddiika ne bashuhada eri basaalihiin bamuteesezza bamulaze omuliro n'obiwaago bamulaze ejjana n'obukulu bwayo bamugambye nti eno shortcut tewaliiwo agenda kuwona okuggyako nga akoze bwatyo ye shortcut yejjana ayagala bulungi era alowooza nti ali mu kutya Allah subhanahu wa ta'ala ng'ayingira ng'akwata awalan omwoyo gwe Allah gwe yagaana omuntu okuggyawo kiri haramu mu busiraamu tokkirizibwa mu busiraamu kukwata mpiso ne weefumita tokkirizibwa mu busiraamu kukwata kaso ne weetemako olugalo tokkirizibwa mu busiraamu kwesokola mu liiso tokkirizibwa mu busiraamu kweggyako mwoyo ne wetta byonna ebyo adhaabu wa dhunubu dhunubu mazambi gobeera okoze omubiri guno Allah nga nawe tukimanyi tetugulinawo contribution Allah yagutuwa yagufuga tokkirizibwa gukola kyoyagadde tokkirizibwa gukola kyoyagadde ye ng'agukwata awalan atandikira ku gugwe kubanga bwezitulika ye yasookera ddala n'alyoka atulisizaawo abali awo bonna genda ogira bweti nga subhanallah mwabo 30 abagendedde mu bomu ezo kuliko n'abasiraamu kuliko n'abalala bannaalumanya ne basaalumanya nga bamugambye nti nno kyo kyakoze ibaada abafeyo ibaada mu busiraamu aljawaabu la si ibaada wabula obwo butategeera ddiini ya Allah subhanahu wa ta'ala enjawuliro wakati w'omuntu okutiira Allah ku jahal ku butategeera Allah n'okumutiira kumanya n'akola ekituufu mu kifo ekituufu mu nkola entuufu kati baulama ibadaati zaabwe n'ekhawufu yaabwe min Allah eyitibwa khashiya innama yakhsha Allah min ibadihi lulama mazima ddala aba batya Allah mutuufu w'okumutya mu baddu be be baulama nabwekityo omufti ow'ekitiibwa rahimahullah كان من الخاشعين نحسبه كذلك والله حسيبه رحمه الله رحمة واسعة كاكتي توامل الدوك لبا إبي جامبو يو نيبي مرسالة إينو إبي آوان ديكي بوا الإمام التميم المجدد النجدي رحمه الله محمد بن عبد الوهاب principles zonna enya twazimalayo ebikolo ebina nitusigala okulaba ta'liq oba comments eza uhtimu ibn baz rahimahullah kubigambo bino ebya muhammad ibn abdul wahhab agamba bwati rahimahullah bino ebigambo bigenda kubeeranga biyunga bigatta principle eyokusatu neno principle eyokuna agamba bwati rahimahullah agamata alqa'idatu thalitha warabi'a agar principle eyokusatu neyokuna amakuru zikwasoma ntuzilaba omanyono Muhammad ibn al-Wahhab an-Najdi zateka mukitabu cha al-Qawaid al-Arba anna an-Nabiy sallallahu alayhi wasallam dhahara fi unas mutafarriqina fi ibadatihim hadhihi hiya al-qa'idah ath-thalithah wa dhakara ba'daha ar-rabi'ah min al-Qawaid al-Arba allati man aqilaha wa fahimaha jayidan aqila din al-mushrikin وعقل دين المرسلين وعرف الفرق بينهما وهي القواعد المهمة الواضحة التي بين فيها المؤلف رحمه الله حقيقة الشرك وما عليه المشركون وأوضح فيها حقيقة ما دعا إليه النبي صلى الله عليه وسلم وما أرشد إليه أقام رحمه الله كبرينسبو إيوكو ستو نيوكونا كبرينسبو يسوكا أن النبي صلى الله عليه وسلم ظهر في أناس متفرقين في عبادتهم principle يقصد كي كبيرا تنو ومبك محمد صلى الله عليه وسلم يتما مبانتو نغابان فوابو بارنا إبي سينزبوا إبي ينجا ورو نين سينز جبا سينزا غمو إبي ينتو إبي ينجا ورو نيبي ونبي سينزبوا نغسي الله سبحانه وتعالى نبي صلى الله عليه وسلم يتما يتما مبانتو نغابان جاورو waluwa abasinzanga emiti waluwa abasinzanga ensozi waluwa abasinzanga essanamu babanga n'ebisinzibwa eby'enjawulo naye nga byonna byegatta mu kubeera nti si bye Allah Allah subhanahu wa ta'ala yayina okusinzibwa agandi hathihi hiya alqaida athalitha eyo principle eyokusatu wa dhakara ba'daha arabia bwe yamala okuleeta principle eyokusatu n'aleeta principle eyokuna min alqawaid alarba allati man aqilaha wa fahimaha jayidan principle yokuna mu principles enya ezo nga singa omuntu azitegeera bulungi akala dinal mushrikin akila dinal mushrikin abama zokubeera nga ategeera bulungi nnyo eddiini y'abashirik wa akila dinal mursalin era nga ajja kutuba ategedde bulungi nnyo eddiini ababaka gye batumwa nayo wa arafa alfarqa bainahuma era aba ategeera bulungi nnyo enjawulo eri wakati weddiini eyo ababaka Allah subhanahu wa ta'ala yabatuma nayo neddiini ez'ebyobuwangwa ez'abasamize ez'ekishiriku ezo ezikontana n'okwawula omutonzo w'ekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala agenda maaso agandi wahiya alqawaid almuhimma alwadiha allati bayyana fiha almuallifu rahimahullah haqiqata ash-shirk agamati no principles zino enya zonna awamo zezo omuwandiisi ziyanyonyoleramo obwennyini bugatta ku Allah subhanahu wa ta'ala wama alayhi al-mushrikuuna era embeera y'abashiriku nga bwefaanana n'anyonyola bulungi nnyo era mungeri mu principles zino enya wa awbaha fiha haqiqata ma daa ilayhi an-nabiyyu sallallahu alayhi wa sallam wa arshada ilayhi mu principles zino enya mulimu okunyonyola reality y'ekyo kyennyini ombaka wa muhammadi sallallahu alayhi wa sallam kiyakoolirako abantu okubazaako dawa ya nabi sallallahu alayhi wa sallam nabi yali akoola abantu yabakoola abaza eri ddiini ki enzikiriza eddiini eyo enzikiriza efaanana etya abafu obusiraamu kumuza bumuza nkofiira ku mpene weetambulira n'osigala ng'osamira obusiraamu kwambala mwambazi kanzu n'otambula n'osigala ng'osamira obusiraamu kutayira butayirizi na linnya lya kisiraamu n'osigala ng'osamira la wabula waliwo enzikiriza yotekeddwa okuba nayo olikubeera embasiraamu haqa olikubeera musilimu bitaaka omusiraamu wa id wabula obeere ngaoli musilimu haqa omusiraamu owannamaddala agamba tu awbaha fiha haqiqata ma daa ilayhi nabiyu sall allah sallam mu principle zino enya omuwandiisi annyonnyoleddemu bulungi nnyo ekyo kyennyini nnyini ombaka muhammadi sallallahu alaihi wasallama Allah kya mutuma nacho okubira nga akikowolerako abantu wama ba'athahu Allah subhanahu wa ta'ala bihi era abategeera bulungi nnyo ng'otegedde principles zino ennya biki ebyo Allah byatuma nabyo ombaka Muhammadi sallallahu alaihi wasallama agenda maaso agamba famana akila hadhihi alqawaid alarba'a omuntu yenna ategeera principles zino ennya kama yambagi kana ala basira wa ma'rifa bidini rusul nasegela ddala muntegeera entuufu mwana wattu abeera ku bunnyonnyofu n'okulaba ng'omusana bwe gufaanana ng'ategeera bulungi nnyo eddiini y'ababaka okubira ddala ku ombaka ow'ekitiibwa nabbi Nuhu alayhi salatu wassalaamu oyo Allah gwe yatuma okubeera ng'alwanyisa obushiriku okutuukira ddala ku mbaka khatamal anbiyai wal mursalin alayhi afdalu salat wa atammu attaslim Muhammad sallallahu alayhi wa sallam agamba waqad taqaddamat alqa'ida alula fi bayani annahum muqirruna bitawhid ar-rububiyyah wa annahum la yunkiruna anna Allah huwa al-khaliq ar-raziq al-mudabbir al-muhyi al-mumit ar-razzaq lil-ibad ya'rifuna hadha agamba twachilabye muqa'ida esokira ddala kati azikuitlamu lukwakwayo akuzza ke mabiga azikuletere lukwakwayo tuwira ebigambo ebigenda okusembayo ku nsonga eno makulu bigabo ya Ibn Baz rahimahullah akuzza emabega akomyewo abeerenga akuyisaamu mu bigambo bino obeerenga otegeera bulungi nnyo wagenda okusinga okuteeka essira ku principle ey'okusatu kati agamba nti takaddamat alqaida alula fi bayani annahum muqirruna bitawhid ar-rububiyyah wakitegedde bulungi nnyo mu principle yasookera ddala kiki wategeera nti nna abantu bano nabbi sallallahu alaihi wasallama Allah byamusindikamu mwana wattu baali tebawakanya tawhid war-rububiyyah waliwo wano lafta waliwo wano ekyetaaga okwetegereza ba ulama babeera boogera ku tawhid war-rububiyyah bagamba nti abashiruku kaanu muqirriina bitawhid ar-rububiyyah baali tebawakanya tawhid war-rububiyyah ekyo kyanjawulo n'okugamba nti kaanu yuminuuna bitawhid ar-rububiyyah kyanjawulo kukubeera nti nno omuntu agenda baali bakkiriza tawhid war-rububiyyah limaadha lianna al-imaana bitawhid ar-rububiyyah yastalzim minhu al-iqrar wal-inqiyad litawhid al-uluhiyyah singa obeera nga ddala ddala okkiriza tawhid war-rububiyyah oba oteekeddwa buteekwa okubeera nga weewaayo n'otongoza Allah subhanahu wa ta'ala ne tawhid wa uluhiyya kikitegeeza wano omuntu eyakkiriza mu nzikiriza entuufu nti Allah ye mutonzi Allah ye mufuzi Allah yakyusakyusa embeera ng'ebintu ebyo abikkiriza obukkiriza olw'obulungamo okukkiriza okw'okulungama kyebayita iman okukkiriza okw'okulungama aba ateekeddwa kusinza oyo Allah yekka tagenda mugattako kintu kyonna kitasobola kukola bintu ebyo tagenda kuyita Yesu wadde biikira Maria wadde okuyita Hasani ne Husaini ne Ali nga barafidha bashia bwe bakola wadde ogenda kunta nasaba awuliya nga abasufi bwe bakola bakuburiyuna wabula ateekeddwa okwawula Allah subhanahu wa ta'ala na bwe kityo kino kye tugamba ne baulama kye boogera nga bagamba nti abashiriku ab'edda tebakozesa kigambo nti kanu yuminuna la wabula kanu yuqiruna bimaana tebaakiwakanyanga tebaawakanyanga bwe babuuza nga ti ani yabatonda nga bagamba nti Allah ani mufuzi nga bagamba nti Allah ani aleeta ekiro n'emisana nga bagamba Allah ani akuza abato nga bagamba Allah tebaakiwakanyanga ne baula tebagambye nti nno bakkirizanga kyebayita iman nedda kubanga iman bubeera bulungamu singa baali bakkiriza ebintu ebyenzikiriza ey'okulungama baali badde balina kusinza Allah yekka kubanga tawhid wa uluhi wa rububiyya kasita omukkiriza olukkiriza olw'obulungamu oba otegedde okusinza Allah yekka naye bakkirizanga ebintu ebyo ne bamala Allah ne bamulekawo Allah ne bamulekawo aye ne basinza ebintu ebirala nekibeera nti ekibaakolanga yabanga iqrar tebaawakanyanga ne bakkiriza olukkiriza kye bayita okulungama abadan yembere yabantu abasigadde bonna olwaleero mina diyanat al kafira mu madini agasigadde okubeeranga bw'omubuuza nti ani yakutonda obuuza Simoni obuuza Petero agamba ati Katonda yatonda ani omugulumivu nanyinisi neggulu agamba nti Katonda ani apenyesa enkuba agati mukama Katonda tawakanya gw'omusiraamu kyogera naye kyayogera naye ekyo kyaliko tetugamba nti amana birububiya nti yakkiriza rububiya watugati akaru birububiya tebawakanya rububiya oyo tebamuwakanya limadha baba kuweranga amanu birububiya bakkiriza rububiya oyo laabadu Allah subhanahu wa ta'ala wawahaduhu bali badde basinza yeyekka ne bamwawula amma babeeranga bagamba nti yakola ebyo aye ne bagamba nti Yesu amala baga maali omutuukivu nyina wa Katonda kitegeeza nti nno kad adalu an hadha liman wa in kanu muqirina bi anna Allah subhanahu wa ta'ala huwa almuttasif birububiya kitegeeza nti nno ekyokubeera nti nno bakkiriza nti Allah subhanahu yakola ebintu ebyo tebakifunyeemu mugaso nabwekyo nebeera nga otebeera iman ebakubanga iman baalitegedde nti naatonyesa enkuba yatonda eggulu n'ensi nannyini buyinza gwe balina okulaajanira gwe balina okusaba ebibye kubanga yabyetondya gwe balina okubisaba tebagenda bisaba kitonde kyonna kebeere malayika kabeere nabbi nga nabbi Isa kabeere mutuukirivu kabeere muntu afaanana atya eyo nno yentegeera yeddiini ow'ekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala. Kakati gwe omulungi ow'ekitiibwa Imam Ibn Baz rahimahullah akulaze nti nno abantu bano tebaawakanyanga wabula baali balina iqrar ku tawhid warububiya wa annahum la yunkiruna anna Allah subhanahu lahu alkhaliq tebaawakanyanga kukubeera nti Allah ye mutonzi arraziq almudabbir omugabizi era akyusakyusa embeera almuhyi almumit aw'obulamu eratta arrazzaq lil ibad arabille bitonde byonna yaarifuna hadha ekyo baali bakimanyi tebakikumanko kifuba walihadha aqarru bihi lamma su'ilu baakyogeranga nga tebakiwakanya bwe baabuuzibwanga wala in sa'altahum man khalaqahum la yaquluna Allah Allah agamba suratu Zukhruf aya ya 87 nti mwana wattu singa obabuuza ani abatonda bajigambye dilanti Allah subhanahu wa ta'ala kama taqaddam bwitu bitwajira mu principle esoka agenda maso agatu wabayyana fil qa'idati thaniya era nakinyonyola bulungi nnyo omuwandiisi mu principle eyokubiri kati ere sosa ajikuyisizaamu lukwakwayo yali etegeeza ki okutegeera nti abatali basiraamu tebawakanya nti Allah yeyatonda tukiigamu ki kino bannange leka kubeera nassobagambye ti munnange kino kyokola okafuwalira Allah kino kyokola kigenda kukuleeta ku lunaku lw'enkomerero ng'oli munywanyi wa Firauna n'abashiriku abasigadde ogire mu kisinde kyekimu nabo ogambe nti kaifa ate ntya nze nzikiriza nti Katonda gyali nzikiriza nti mukama wa buyinza nzikiriza nti mukama yatonyesa enkuba nzikiriza nti Allah akola bino Allah akola biri naam obikkiriza otya ate n'omulekawo n'ogende waalubaale ate musaba wadde okolayo kyeggulo ate bigali wasogwa ebitanda bikolayo ki ng'okimanyi nti atonyesa enkuba nannyini kukyusa kyusa mbeera ye Allah lwaki gyebiri wansi kigasa kyokuba nti olina iqrar oba kubanga olina iman nti Allah yatonyesa enkuba waalibadde omanyi nti nno eri Allah yakyusakyusa embeera waalibadde bino ebiri wansi tobiina mu bwetaavu ekibbo kirimu ensiriba n'ensimbi ŋŋaana n'enkato kiina mugaso ki ng'okimanyi nti akyusakyusa embeera ye Allah nange ekimanyi Allah yaleeta ekiro n'emisana kitegeeza nti akyusakyusa embeera naamu nga bw'akyusakyusa yanaleeta ekiro n'aleeta emisana n'aleeta ekiya n'aleeta ekyengera n'aleeta najja ekintu n'aleeta obuto n'aleeta n'obukulu n'aleeta emirembe n'aleeta nga bw'okimanyi nti Allah yabikola ithan gw'oba osaba akuggye mu bwavu yakyusakyusa embeera okujja mu bwavu kutwala mu bugagga gw'oba osaba okuwunya obuwaddi musaba okolayo ki okolayo ki musaba saba Allah subhanahu wa ta'ala
Ntwa hizo kubuza ya chibuza. Ate marwari tuwa tunone ayochi. Kubanga marwari uchilima asbabu Allah za tukiriza. Okwata. Hilo mtu wagenda mudwari lo. Bakwata ni wamukibira hissan. Ni waganti uinobura dewebuti. Uputafana kata kumma sabo. Jetugenda nga tuwa galaba jajja. Bituloza anti nubumanyeri yekwese. Bituloza anti balina amanya gafana nga gomu tuwanzi Allah subhanahu wa ta'ala. Biwabira batujanja ba. Biwabira bamanya yekwese mubulamu bwaffe. Ukukafu li Allah subhanahu wa ta'ala. Ukukafu li mutuwanzi uwechitibu Allah subhanahu wa ta'ala. Na buwechitibu. Ibiabula. Tiwamanji ibiabula. Era tuina gina jibali bakumi zuwi ibiabula. Kadhalika mungeri yemu. Bino Allah binyo yalabunyi mukur'an. Mukur'an. Nga tulaganti ya majini tigamanyi biye kwezi. Tigamanyi biye kwezi. Kuchafucha Nabi Sulaiman alayhi salatu wassalam. Yagamba Allah subhanahu wa ta'ala. Falamma kadayna alayhi ilmauta. Butuala mura ndikati Nabi Sulaiman yafe. Ukufare kumutuka kona hafa. Uyafira yari atunde mukifo. Nga alino mungu kwe yesi gamye. Allah na mujamu moyo. Nasi ni kumaleka ni mujamu moyo nafa. Ni waruwa majini maiti nifuwa gari kari mkore yemini mimiti nifuwa. Ungebe tuchumanyobu unji nyoti mmajegi ya diari na mwemwari ya majini. Nga Allah bacho gira mu. Ayati mpiti nifuwa Qur'an. Kakati gasi gara kagenda maso no kore yemini munga gata wana gata wana. Ate mchimanyi. Timibili jaba nabbi. Tejivunda. Kari ya sigara obu terevu. Ngali nganga omola munenga ya fadda. Ni oru baino omugo nga kwesiga miburunji. Ya sigara kumugo ugo kumara echisera. Na maribanga dene. Ukumanya liari pav. Ya mkuyegi saja nizili omugo ugo. Bustegi lanti kati ono tajari muramu. Nisani kugulia. Mpaka zikukuturi. Falama kharra. Buyagwa wansi. Amakuru. Rukumati yali muramu, yali yesigamidde muggo. Omuggo guno, kasengu yege zaaguluma, nizigu yingira, nizigu tuune, kubira nga tukucha asobola kumuwa nilida, nagwa. Allah gani, falama kharra tabayyanatil jinnu, buyagwa, ama jinni, nigeongero kumanya, allau kanu ya'lamuna al-ghaiba, tibisinga bariki, singa gari kamanya yu yekwese, ma labithu fil adhabi al-muhin. Tibawunga, utibari wangari, demuchibone zecho, echitobora Allah kitana adhab waj kubanga gasigada gakola gamiga kulira muramu okumale banga bene ngagakka katuyo gatawana gakola bino gakola bi tabayyana lil jinnu allaw kanu ya'lamuna al-ghaiba ma labithu fil adhabi al-muhin nitugamu aye yontino tigamanyi biye kwese kati gomukiriza owechitiba singo badokiriza Allah subhanahu wa ta'ala muzikiriza entufu ate amasabobo nonyayo chi ibigaliyo biba bikola chiwanswe bitanda entanga ibikola chimulyango ate buli obuntu obuli mukamoli bobo kola muchi ate irize zili mubana ate mane pasi enjalaze izanna munungu zikola muchi uli muslimu uli muslimu go muslimu ebyo byagazachi tuwasima dini yo tuwasima dini yo sobo kubya nebigere ebibiri ekimwe kiri mu busamize ekiranga kiri mu dini ya Allah la okikafu ya Allah subhanahu wa ta'ala okwanda madala. Nuwechi tulika gama tianzi kasaku lukuta nungenda neso mejuma kasaze nkofira teneva kumutwe tegele dini ya Allah muntegele entufu. Principle yoko bili annahum yakuluna arashidi kubagamba timada awnahum watawajahna ilayhim illa li talabi lkuruba wa shafaa yaani annahum ma tawajahu ilayhim ya atakiluna fihim lkhalq wa rizq fahum yalamuna anna lkhalaku الرزاق هو الله سبحانه وتعالى لكنهم عبدوهم بقصد شفاعتهم وتقريبهم الى الله سبحانه وتعالى برنس بي يوكو بي اقول لغانتين نابشركو ابدا ببابو زبوانك انتلواتي مسينزا ابتالي الله اما سلام مقاقزاج اما ينجاكو مقاقزاج امتيجو مجاقزاج Luwachi musinza ba malaika. Luwachi musinza ba nabi. Luwachi musinza ba rongofu. Luwachi musinza binu nabili mwevi yebitali Allah subhanahu wa ta'ala. Baga ambanga. Timada awnahum watawajahna ilayhim illa litalabi lkurba wa shafaa. ife tukimanye bulungi nnyo tibino sibye bitonda naye ife twagala bitusembeze eri Katonda tuli basajja boononyi tuli bakyala boononyi tujjudde ebisobyo tutya mutukwatibwa ensonyi okwereeta bwantu obwe twesimba maaso ga Allah tumusabe okwanika emikono mbu kye batidde nagati ayi Allah nasobya kusaba onsonyi ayi Allah obwavu bunnuma nkusaba omperiziki ayi Allah obulwadde bunnuma nkusaba omponye bagamba mbu batidde nnyo era mbu balaba tebagwanidde anti munnange mbu bajjudde ebikolobero n'obwononefu obw'enjawulo kati mbu n'olwekyo kabagende basinze amasanamu basinze emiti basinze enjuba nti anti ebyo byo bitonde birongoofu tebisobya mbu kati byo biyina engeri gye bikomunikatingamu ne Allah Allah n'abeeranga abantu bano abaddiramu ne bava ku kusinza Allah ne bayingiza falsafa filosofe afaanaganako bw'atyo ajjudde obubuze obw'ekika ekya waggulu ne bagaana okudda eri Allah n'emitima gyabwe okwenenyeza Allah n'okulongoosa eddiini yaabwe n'okumusaba ebyetaago byabwe butereevu bo nga bakireiminga nti batiddeyo mbu kabagende bayite eri ewango bya batiddeyo mbu kabave Zambia bajje e Namugongo Kizito omuto abatuusizeeyo ebizibu byabwe bo batidde nnyo 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 kabagende ku gundi ku ntaana ya wali gundi ne gundi mbu babiri nga bakolerako babatuusize ensonga zaabwe eri Allah mbu bo batiddeyo mbu tebagwana mu ensonyi zibakutte nnyo eya dhambillah labo obibwa sitaani n'obushiriku n'engeri omushiriku gy'akwata obwongo bwe n'abeeranga abusalindalinga eri sheitaani n'atuuka okukkiriza ebintu ebitayingira mu magezi amalamu ninyi mwana wotunalaba nga birimu omulamwa kakati nno balekayo okusinza Allah ne bagenda batandika okunoonya abaafa ne bagenda batandika okuwanuuza bino nabiri nga bagamba mbu bo eri Allah subhanahu wa ta'ala batiddeyo oba mbakwatiddwa ensonyi kale mbukano bano kabasembeze eri Allah subhanahu wa ta'ala annahu ma tawajjahu ilayhim yataqiduna fihim alkhalq walrizq fahum ya'lamuna anna alkhallaq arrazzaq huwa Allah subhanahu wa ta'ala agamba nti bo bakakasa era tebakirinaako mutawaana ti Allah ye mutonzi era yagabirira naye mbu bambi basazeewo basenze bino ebintu ebirala bisobole okubasembeza eri Allah subhanahu wa ta'ala yaqulu Allah ta'ala Allah yogera ala lisanihim ngaatubuulye kiki boogera abantu bali ti maana abuduhum illa liyuqaribuna ila Allahi zulfa subhanallah zulfa ay qarib nga Allah bega nti wa uzlifati ljannatu lilmuttaqin wa uzlifati ljannatu lilmuttaqin kwe kusembeza ekintu kandi bagamba nti twagala abantu bano bitusinza oba zimalayika oba enjuba oba amasanamu oba amajinni oba ebintu byonna ebisigadde ebyo bube birinaakakwata kibiina ne Allah subhanahu wataala n'olwekyo katubisinze fe tumanyi nti nno sibyo byatutonda tukimanyi bulungi nnyo naye mbu twagala bitusembeze Allah subhanahu wataala eyo bangi bagirina entegerefaanako bwetyo naddala Christians enentegera bagirina nnyo bagamba batya bagamba nti ffe tuli baddu aboononyi tutya okwetuukira eri Katonda kyetuba tugenda ewa mukama waffe Yesu Kristo oli eyatukula ku musaalaba egologoosa kale abeere nga twala ensonga zaffe asituusize eri Katonda n'ebiikira Maria omukazi omutuukirivu ajjudde enneema akwatula ebizibu byaffe abitwala eri Katonda biikira Maria otusabire biikira Maria otusabire kale obeeyo katugendeke wangobya kale katugendeke wa Maria Teresa kale katugendeke w'omubikira gundi bwe bacho n'obasingana nga onna wali ekigo waina okuba oba saints ba saints ba saints mulimu gwabo mulimu ki kubeeranga babatuuseza ebizibu byabwe eri Katonda ekyo nno nsobi nnene gye bakola nsobi nnene gye bakola Allah ayagala omuntu yetuukire gyali Allah teyateeka ojiji wakati waffe naye waqala rabbukum ud'uuni astajib lakum mulizi waffe Allah subhanahu wa ta'ala munsabe mbaanukule munsabe mbaanukule Qur'ani ekubyeko ayati mpitirivu Allah ngatulaga nti ne bansaba nenkola bwenti omuddu wange n'agamba bwati nenkola bwenti Nabi Ayyub naganti Rabbi inni masani adhur ay Allah mulezu wange ngembe ene nsuseko ninkora bwenti ayati Qur'an yakubyeko fasajabna lahu fasajabna lahu fasajabna gendo wandike chika fasajabna lahu rabi aya mikesina yika ono muddu nasawa kino etumwanukulo nasawa kino kino etumwanukulo ban nabi wameka nabi ibrahim ya rabbi habli min as-salihin abaddu watu kana baroza nti oba allah ali wala tulekane oba tulikumpi togerekama ni babuza nabi sallallahu alaihi wasallam allah wafali wala nyukulekane oba tulikumpi togerekama allah namgati yasalunaka ibadi wa idha salaka ibadi anni bakuzil kwa takana kunze fa inni qarib ujibu da'wata da'i idha da'an bali kumpi tibalekana mbali kumpi nyo bimaana Allah subhanahu wa ta'ala ulida eddobozi eddobozi singo omuntu bamukwata ne bamusiba ali kidnapped bamuwambi bamutiteka mu kibira ne bakwata emwe ne bagisiringa ne gundi ne tape nga tasomola doko situlo omumwa omutima gwe ne gudde eri Allah mu mazima ne gulajanira Allah mu mazima Allah ulira okulajana ko omutima ogwo nibi aliyogedde omumwa bwabo wakumutasa Allah namutasa Allah namutasa fa inni qarib ujibu da'wata da'i idha da'an twatandika tutya atokutekawo imizizi wakati wa fenomotonzo wa fi Allah subhanahu wa ta'ala tutandika kuita mbitonde binafsi Allah yagandi afa hasiba alladhina kafaru ay yattakhidhu ibadi min duni awliya inna ja'alna lil kafir inna ja'alna jahannama lil kafirina nuzula afa hasiba alladhina kafaru ay yattakhidhu ibadi min duni awliya ababa kafiri Allah subhanahu wa ta'ala basalawo basubilanti Allah gena kubaleka mukubelanga bakwate ebitonde bya Allah ne badda jebiri ne balekawo Allah inna a'tadina jahannam lil kafirina nuzula ekijjuro Allah kyatekera tekirabo aba mukafu walira gwe mulio jahannam jibagenda okuwangalira nuzula kitegera nuzulu kyeki kyekijjuro ekiwebwa omugenyinga yakatuka kitegera zaki ebibonerezo bya jahannam tebiri nanja wuru kubanga wakabiyingira ne kunkomerero ngira Allah janabu yajita nuzula kanat lahum jannatul firdaus nuzula wajaidu nuzul ebiyingira byejjana tebikka bibera kulevu eyo echuka chuka ebiberamu eba yakweyongerako bweyongezi kikyategeeza Allah subhanahu wa ta'ala tibaroza tibali tukanibajimanyira niwa manyira ejjana yakakati yatwabi manyira byo twaga nedda buli lunaku byeyongera kuba bya mulembe na birungi ngekitegeeza aki kubanga nusulu ku dunia kye kijjo mulimi oluwarabu omugenyi bwa kukyalira ne bobero bayitolina weewola nomufumbire nyama nomufumbire kijule kyama olunaku olwokubiri engege yonna ayisa wengege ojigula olunaku olwokusatu ebinyiwa byoyinayo mu nyumba bisekula nomuwa olunaku olwokuna bweruba lutirwa nkejje mululya mwenna wahakadha nabwekit nuzul Allah okuyita ejjana annuzul kitegeeza nti nno efaanana ng'olunaku olusooka okweyongera waggulu so si okukka nga bikibeera ku muntu abagenze ku bugenyi nabwekityo imamu ono rahimahullah mu kutuyisa mu nsonga zino atute ku principle eno eyokubiri yabano abagamba nti afe tuwali nsonga ekusinza ebintu bino okujjako twagala bitusembeze eri Allah subhanahu wa ta'ala nagati wahadha huwa shirkuhum eyo shiriki yenyini nyini yaquluna bagamba innana da'awnahum wa tawajjahna ilayhim liyuqarribuna ila Allah ife tuwali nsonga tutteyo okujjako twagala batusembeze abo ili Allah subhanahu wa ta'ala wal yashfa'u lana inda Allah batuwalizi ili Allah subhanahu wa ta'ala agat wallahu subhanahu wa razzaq al khaliq subhanahu wa ta'ala agamantino mwana watu uwechiti wa Allah subhanahu wa ta'ala ye al razzaq al khaliq fituchimanyibu nungi nyo ndi Allah subhanahu wa ta'ala ye razzaqu ya gabilida ila hiya tonda mwana watu songa echo ina chiga mochi kubira tino umutonzi era labirira goba ino kubena nga basaba ebyetaago byawe agamba nti no amma shirkul mushrikeen al mutaakhirin fashirkuhum daim fi raha wa shidda fahum yushrikuna ma Allah subhanahu wa ta'ala al anbiya wa ghayrihim aw yinyin bi idhnillahi tabaarak wa ta'ala utujja ukutani kila kumsomo gaffe
وقد وفق الله الجميع لما يحبه ويرضى والحمد لله رب العالمين.